From January to December. Promise to love you. Always get up for you. There's nothing I won't do for you. Promise to love you. Always get up for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Kuto ni po macho, I wanna be a jango. Unapokata yani, kisigi no began. Kuna nipanda mashetani, unapo nikanda kifuani. Mkiwa ndati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawainati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le. Oyoyo, 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 sawa sawa le. Oyoyo.
Mango, kuto ni po macho, I wanna be a jungle.